zagwachi bino byambonya bonyo njiyo musayi nebuza lwachi nakukola kyosiga obukyayi kisekererwa nswadde nafuuka lujuju ku kyalo n'ebigero okutte naye newekirikwata obudde obudde sirikutaka nti you be mine newekirikwata obudde sirikutaka nti you be mine tokiraba tinesi yange fu nda omutima gweyasanga luku amasanju gabulamu kuyo nja awonja kejireko balubu oli musawo nga nze ndi mulago ku kitanda ntawa kankubire looya tukusuwinge acyondajaya ndi luvubuka lulungi lwakubongaya saba nkoleko inyo empaya n'ebikalu by'emigaaya n'embikakkanya okundekawo ekyo si bwenkanya newekirikwata obudde obudde sirikutaka nti you be mine newekirikwata obudde sirikutaka nti you be mine But before you ignore me, puliriza nazagwachi bino byambonyabonyo njiyo musayi nebuza lwachi nakukola kyosiga obukyayi naye newekirikwata obudde obudde sirikutaka nti you be mine newekirikwata obudde sirikutaka until you